ngomugoba mutukaze byamaguzi nyinza ntyo kwekumechiro de ya COVID-19
kirungi nyo nti gwe ngomugoba we mutukaze byamaguzi oyagala okumanya engeri yokwe wala mwe kirwadde ki COVID-19 oteeka okumanya nti okuva ekirwadde ki COVID-19 bwe kyajja emirimu gyaffe ng'abagoba ba motoka okwetoloola eggwanga lyonna gyakosebwa tulina ennyiriri mpanvu nnyo ku nsalo ebifo ebiwummulirwamu n'ebiriirwamu bitono n'ebimu byaggalwawo
ekyo nze kinkose kitya
ennyiriri empanvu n'okuba nti ebifo ebiwummulirwamu n'ebiriirwamu byaggalwa kitegeeza nti okoowa nnyo kirungi okufaayo ku bulamu bwo wumulamu ate weebakire ddala bulungi kubanga kyabulaba okuvuga ng'okooye
kiki ekirala
kuuma sipiidi nga si nnene tokemebwa kwongeza sipiidi ku nguudo enkalu abakozesa oluguudo abalala bawe ebbanga erimala weegendereza ab'okubigere n'ab'obugaali naddala ekiro
yaabaffe nnyinza nti okumanya nti nina ekirwadde kya COVID-19
obubonero bwa COVID-19 mulimu omusujja okukolola amabwa g'omubulago n'obuzibu mu kussa naye era oyinza obutaba na bubonero obwo bwonna mulundi gumu bw'obanga teweewulira bulungi tusaana kweyongerayo na lugendo lwo yimirira owummulire mu mmotoka yo mu kifo ekiwummulirwamu ekiteekeddwawo gavumenti olwo nno bw'oba mu Uganda okubira minisitule y'ebyobulamu ku 9-19 ate bw'oba ng'oli ku nsalo tegeeza abasawo abaliwo gwe ng'omugoba wa mmotoka z'ebyamaguzi tukwetaaga nnyo okusinga bwe kyali kibadde weetegekera eby'omu maaso sigala ng'oli mulamu obubaka buno bukutuusiddwako Amalgamated Transport and General Workers Union ne Uganda Professional Drivers Network nga buwagiddwa Employment and Skills Development in Africa Program nga bakolerawamu ne Safeway Right Way Driver Training Center.